Awa mashem shem 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 wawawe. Mashemeji yote wapigwe mawe. Mashemeji yote wachomwe moto, mana wanafiki sana. Utasikia shemeji oh shemeji ha. Hepona ndugu yetu sia na kupenda. Shemeji oh shemeji ha. Hepona ndugu yetu koko kasarenda. Kumbe waongo mpo kamianani. Wanasubili mkutani. Mgombani matusi mtupi yaani. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Mbingu ni mtapasikia. Oh ya ya. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Mbingu ni mtapasikia. Kuna hao mashemeji utongoza mashemzao bila uoga. Utasikia shem 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 anazima ta. Mashem shem 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 kweli ni bala. Ayayaya tusije kuona na wabaya. Washemeji zenu mwena haya. Nabidi mji tulise. Kumbe waongo mpo kamianani. Wanasubili mkutani. Mgombani matusi mtupi yaani. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Mbingu ni mtapasikia. Oh ya ya. Nye mashem shem dale. Nye mashem shem wake. Nye mashem shem dale. Mbingu ni mtapasikia.